Yes, I'm in. What's that? It's your boy. Set it.
Juta.
Hey.
Na juta mimi.
Again.
Na waza.
Na waza.
Nimeumbuka mimi. Mtaani kote. Wananicheka mimi.
Again, yes, baby, come back. Na kuzimia na unajua toka way back. Weni wangu na kupenda toka enzi. Sikiza na bukwimba kwenye tenzi.